Yo. Hey, yo, yo. Yo, napenda ngwai kuchoma ndani ya ndai. Yo, napenda ngwai kuchoma ndani ya ndai. Yo, yo. Napenda ngwai kuchoma ndani ya ndai. Naka sunset ya kitu fine. Iyo vibe na kuwa gavulai. Kapita silhouette akiwa lie.
Excuse me
Mr. Officer, it's just a plant. Akia nani Mr. Officer? Nikuulize Mr. Officer, ushaisikia mtu wa kondoma ameua? Ushaisikia mtu wa kondoma amezua? Kwelu 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 ushaisikia? Do your research Mr. Officer. Usija mtoma moja Mr. Officer. Sunajua weni wetu Mr. Officer. Washa kichales. Ni lazima mamushi kabla nilale. Zimetushika manze kushinda wale. Form ni ndom. Mgonjwa ana appetite apewe ndom. Manzi ya kizusha unatuliza na kindom. Ile keje na choma gandom. We all know that's a peaceful home. Kindom inafanya niwe calm. Wasi react muku wanam. Nikiwa zone napenda kulan. I'm not smoking, just for fun. In a elevate mind, do me ban. Mea, napenda mea. Mamorio wa ubond na mea. Mea, napenda mea. Wakulima tuongeze mbolea. Mea, napenda mea. Mamorio wa ubond na mea. Mea, napenda mea. Wakulima tuongeze mbolea. Kabla niandike song, lazima nchome bong. Creativity ko juu na kingdom. Imeprove kwa lab, advantage ya hub. Ukichoma inatuliza nerves. Imetubeba, fitan ya flavor. Nalenga simu kama pedla. Snusa aroma ya kishash. Nikichoma inia warasta. Na wagenge wote wanapenda shada. Na jume ficha ya kulala. Semu tatoba kai ngoma itakubamba. Mea, wakulima tuongeze mbolea. Watiaji tunawachorea. Nikichoma ngwai bad vibes upotea. Munchies, munchy, munchy. Napenda grabo, napenda kitu crunchy. We need to learn about the herb. Tugeuze law, ili miban. Do your research, no understand. Kablo fungue mdomo, kuingilia herb. I love the herb. Napenda mea. Hey, manze grown kwa hii. Kwanza inia wapi, jimi shika jo. Kuna light. Kuna light. Yo, mea, napenda mea. Mamorio wa ubond na mea. Mea, napenda mea. Wakulima tuongeze mbolea. Mea, napenda mea. Mamorio wa ubond na mea. Mea, napenda mea. Wakulima tuongeze mbolea.